horaantii sanadkan musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. Saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah oo daahfuran, balse madaxweynihii hore ayaa si isoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaradkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamarin. Waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
We can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi, sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yarayn karno wax isdabamarintaasi, waxaan helaynaa guul weyn. Intii uu socday waraysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu beddelo doorashada.
We will deal with election night and the days after as they come and we have the resources.
Habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqeyn doonaa oo waxaan haynaa xoogii iyo khibradiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. Guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay waxa ugu yaray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinka si looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. Tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing states-ka sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo VOA kula hadlay khadka Skype-ka, ayaa yiri:
At the polling place, we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale. Waqtiga doorashada ka dibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn, sida ay khubaradu ka digayaan. Xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqaysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. Waxa uu VOA kula hadlay khadka Skype-ka:
Lawyers, be careful what you allege. Make sure that you can prove it otherwise.
Qareennadu, ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan. Hubi inaad caddayn karto, haddii kale waxaa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. Tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. Loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka Talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.